antivirus. Soprano, what you say?
Mukwano njagala nkwagale, kutamye bali abalala basoka. Mukwano njagala nkusute, njagala nkubite. Mukwano njagala nkwagale, kutamye bali abalala basoka. Mukwano njagala nkusute, njagala nkubite. Atobo badewo mugwavu, mubugaga ne mubulwade. Atende siraba yomulala, omurungi mubalungi. Atoba ngenda kwanjula, kwagale nyo kutamya abalala. Abolugambo baleke bogere, yebana ko wabana sirikanga. Atenze kwekwe na sima, kwekwe na matia. Omukwano kwagala, kwagala, kwagala my baby. Kwagala my baby yangu, kwata wano, nweza wano. Nweza my baby yangu, sikie mambo ya watu mingi. Awo sitaki sisi. Mukwano njagala nkwagale, kutamye bali abalala basoka. Mukwano njagala nkusute, njagala nkubite. Mukwano njagala nkwagale, kutamye bali abalala basoka. Mukwano njagala nkusute, njagala nkubite.
Wasalawo nomba mutima gwo nangene nkukakasa ntina kwagala kuba omulonde wekisa nange ndibeera mwesigwa siri kugatika newenda bakufanana ondaza mukwanda zoli muntu mulamu ondaza libeerawo newe ndiba mu buzibu baibe semera wano nsaleko darling nze kuwe guno mukwano gwo yekwe yekwe abaddewo kulwa yekwe nanyini mutima gwange site wakabigwe sembera sembera nkukwateko madamu sembe yekwe wakabigwe siti sembera sembera nze kukwate kwa mwesembera.
Mukwano njagala nkwagale, kutamye bali abalala basoka. Mukwano njagala nkusute, njagala nkubite. Mukwano njagala nkwagale, kutamye bali abalala basoka. Mukwano njagala nkusute, njagala nkubite. Abe mikwano nafunye omukyala omulungi nga simu yaye. Kono mukazi mulungi, bode patsi, dona nungi. Ayambala yanuma, walo oza nti misi Uganda. Webale kuzala mwana, webale kuzala baki. Tukumu mwana waife, mumbera enungi. Webale kuzala mwana, webale kuzala baki. Tukumu mwana waife, mumbera enungi.
Hey, hey. Kwagala mulongo wange, kwagala mulongo wange. Kuba kafananye kuluna kulembaga, kuluna kulembaga. Kuliba kuchakala, kuliba kudigida, kuliba kulya kunyonga na bayaye betala.